Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu Yise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami, ngifisa ukuba sifunde incwadi yomprofete uJona, isahluko sokuqala kuze kube isahluko sesibili, ivesi yeshumi nanye. Izwi lenkosi lafika kuJona indodana kaAmathiya lathi, ake uhambe uye eNineve, emzini omkhulu, ushumayele kuwo usole, ngoba ububi babo benyukele kimi. Wasuka ke uJona, kepha wafuna ukweqa phambi kwenkosi efuna ukuya eTashish. Waya eJopa, wafumana umkhumbi, wakhokha imali yokukhwela, wangena kuwo ethi uzohamba nawo aye eTashish, acashe phambi kwamehlo enkosi. Lapho ke inkosi yavusa isivunguvungu esikhulu olwandle, saze sathi masiwaphule umkhumbi. Amatilosi esaba akhala, ilelo nalelo lamemeza unkulunkulu walo. Aphonsa olwandle impahla esemkhunjini ukuze kube lula. UJona ke wayisehlele phakathi emkhunjini, walala wazumeka kakhulu ubuthongo. Kwase kufika kuye induna yomkhumbi yathi, kantulele, vuka umemeze unkulunkulu wakho, mhlawumbe lo nkulunkulu uyozikhumbula ukuba singabhubhi. Abantu basebethi, ake sishaye inkatho size sibone ukuthi lo bubi busifikele ngobani. Bashaya inkatho yamudla uJona. Basebethi kuye, ake usitshene ukuthi unamsebenzi muni, wena uvelaphi, liphi izwe lakini, ungowasiphi isizwe na? Wathi kubo, ngingumHebheru, ngikhonza inkosi uNkulunkulu wasezulwini owenze ulwandle nomhlabathi owomleyo. Amadoda athumela kakhulu athi kuye, ukwenzeleni lokhu kuthina na? Ngoba ayiseqonda ukuthi weqa phambi kobuso benkosi njengoba wayebatshelile. Bathi kuye, siyakwenze njani kuwe ukuze ulwandle lubuye luthule sisinde, ngokuba lwaluyilokhu lugubha kakhulu? Wathi kubo, ngithatheni ningiphonse olwandle khona luzothula nisinde. Ngiyazi ukuthi lesi siphepho esikhulu sinehlele ngenxa yami. Lapho ke amadoda agwedla kakhulu ukuba abuyisele umkhumbi ogwini, kodwa ahluleka ngoba ulwandle lwaluyilokhu lugubha. Asememeza uNkulunkulu athi, siyancenga Nkosi, ungasibhubhisi ngenxa yalamadoda nangenxa yalendoda. Uma siphonsa olwandle, ungasibeki icala lokubulala, ngoba wena Nkosi wavusa lesi siphepho ngokubona kwakho. bamthatha uJona bamphonsa olwandle lwathula. Amadoda asemesaba uNkulunkulu kakhulu amethulela izethulo enza neithembiso kuye. UNkulunkulu wathuma inhlanzi enkulu ukuze imgwinye uJona. UJona waba seswini senhlanzi insuku ezintathu imini nobusuku. Wayesekhuleka enkosini uNkulunkulu wakhe. Eseswini senhlanzi inkosi yayisiyaleza inhlanzi yona yamhlanzela uJona ogwini. Ijulile lendaba. Yokuqala mhlambe engifisa ukuyibheka. UNkulunkulu uthumela uJona emzini waseNinive ukuba ayotshela ukuba ububi bawo sebunyukele kuyena. Ngibuka uNkulunkulu kunabantu abathumela kumina. Aningiyeleni kuthembelani. Nimtshele ukuthi ububi bakhe sebufikile kumina. Nimtshele ukuthi angithandi into ayenzayo. Angithandi indlela ayiphatha ngayo. Angithandi indlela aphatha ngayo abantwana bakhe. Angithandi lento yokuthi uthi engubaba kodwa ingane zakhe ayithole ngaphandle komshado angayinakekeli. Ake nihambe niye kusibanibani nimtshele ukuba indlela enza ngayo izinto ayingculisi. Anike nihambe niye kumasibanibani nimtshele ukuthi indlela abaphatha ngayo emsebenzini angiyithandi. Hambani niyomtshela ukuthi inyembezi zalaba bantu abakhuluma nabo abaphethe seyifikile kumina. Yena nkonzo yokuqala le engithintayo. UNkulunkulu methi kuJona, hambe niNive ubatshele ukuba angijabulile ngabo. Kunabantu uNkulunkulu azobathuma empilweni yakho. Kunabantu uNkulunkulu azobasondeza empilweni yakho. Abanye bethu bayakhuzeka. Abanye bethu banempakamo. Abanye bethu abanandaba. Abanye bethu basayingane. Kodwa engikwaziyo nengiqonda kahle kamhlophe ukuba uNkulunkulu kunabantu azobathuma abheke ukuthi ekwenzeni kwethu konke sisakwazi yini ukumela iqiniso. Kunabantu abazothunywa uNkulunkulu. Ngiyaqonda kungani uJona abaleka. Akusiye wonke umuntu ozokwazi ukusho ukuthi lento oyenzayo yimbi kangakanani. Kodwa akuve kubalulekile ukuba sifunde, siqonde ukuthi iNkosi akusakujabulisi okwenziwa usibanibani. Abanye bethu balibalekela lelo qiniso. Abanye bethu abakwazi ukuvuma ukuyothunywa uNkulunkulu ekuqondiseni izigwegwe. Amandla uNkulunkulu awabeka kuthina amandla okwelapha. ukuba ngemlomo yethu mabalapheke, ngemlomo yethu mabasizakale. UJona ubalekela into ayaziyo, ayibonayo iyasinda. Kodwa mhlawumbe inkonzo enye ejulile ukuba uNkulunkulu uyasethemba ukuthi sisangakwazi ukubaphilisa, sisangakwazi ukubagwemisa, sisangakwazi ukubabuyisela. Ndlovukazi Yesu, layibe nathi, sibusise sivikele, sikhanyisele, sinike amandla nomusa nothando negrasi yalakhe yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Yeah.